Right, mphulaphula phulaphula ke inkqubo yakho ithandayo ethi maximize life nosiwaphiwe kweyama betshilo ke ndathi ndihleli noprofet 1c kunye ke nomfundisi uthandi. Kanti ke sawuthetha about the importance of networking ngoku, ukubaluleka kokunethiwekha, you know. Siye ke laa nto leyana of being abantu who are functioning as islands. Because thina in most cases sifuna uphumelela, we want to have access to a lot of places and a lot of people, but we are operating as islands. Umuntu ngathi siqithi uma yedwa endaweni ethile, you know, ucinga fambe uzawuphumelela yedwa. Yes, we trust God, but we believe that God has placed people emhlabeni who are going to be destiny helpers, who are going to assist us ekufikeni apho sifuna ukuya khona. And that's nobody says namfundisi. Now, why is it important for us to be people who are networking, people who are getting in touch with different people from different places, different companies? Networking, why baluleke kangaka?
Mandiphinde ndizibulisele ke baphulaphuli beRadio Tygerberg. And uthethiwe qala sathetha ngento oba sizifumana njani i-opportunities, sizibambe kanjani na. Wathetha nomfundisi umthethwa uxa wam apha watsho wasichazela into yoba xa sicommunicator nge-email ngoku si lapha ke ngoku sifuna ungumntu webhizinesi okanye not nowebhizinesi nje, zinintsi izinto ezinokwenza into obufuna unethiwekha nabantu, it's be it ministry, be it organizations, be it business. So into yokuqala ndingumntu ozithandayo i-definition ne-meaning yegama. Singathethi ngento kanti asiyazi. Ndiye ndathi xa ndijonga ke kuba kukuthini ukunethiwekha oku? Senza njani xa sithi siyanethiwekha? Ukunethiwekha ke ngesiNgesi baza kuchazela into yoba yi-process yento yoba unqaqhagamshelana nabanye abantu, interacting with others, kuba nifuna ukutshintshisana okanye in exchange of information and also udevelopa your social contacts, okanye ufuna ukwazi into yoba ufuna ukuzikhulisa kule career yakho okanye ufuna ukukhulisa le nto uyenzayo, ufuna ukwazi ngabanzi ngale nto ufuna ungena kuyo. So ukunethiwekha ke oko. Now ukunethiwekha kuhamba nezinto ezininzi ezilicela, kodwa ndiza kukhankanya noba zimbini noba zintathu because ndine-net points eziyi-5 nje endizawuthetha phantsi kwazo. Okokuqala, xa usithi uyofuna ukuqhakamshelana nomntu, ikhona into efuneka yenzekile into yoba njebe ngqondweni yakho uzixoba ndifuna uyothetha noSiwa, ndifuna andiphe indlela into yoba ndingathini uze ndikwazi uba ngumsasazi. Then ke ngoku xa ndisiya kuSiwa, andimazi uSiwa noSiwa kandazi, sidibana kwi-forum okanye kwi-workshop yabantu abakwi-PR space okanye abakwi-entertainment or kuthiwa yintoni le ndawo yenu Siwa?
Showbiz.
Ezo zinto. So ukuloo workshop kuba kwixesha ke kuthiwa yi-break ngoku makunethiwekhe. Okokuqala xa usiya pha, you go prepared into yoba kutheni ndiyoathenda le workshop. Uza nento ozazi noba unee-business card ananye ozenzele zona wazisika nangesikere noba ziko professional, because siye sicinga into yoba hayi andinazo mna imali ye-business card, hayi ndina, kanti funa kube nayo nje noba liphetshane libhalwe uliprinte ngokwakho, uwaprinte abe manintsi, uwenze, uwafotokopa, uwasike, as long kukho igama lakho ne-telephone number yakho neenkcukacha zakho. Because xa unethiwekha kunzima into yoba umntu akunike ixesha lonke, because mhlawumbi makuthi sidibana nawe Siwe kule workshop, sinintsi sibanintsi kuba i-10 siyakwazi uba uvele radio te sifuna uthetha nawe and sine-15 minutes. Andizukwazi uthetha nawe ndibe ndikuchazela yonke into, kuzawufuneka ndikunyengezele into eza kwenza nawe undiexchangele nge-business card yakho. Now how do you do that? Yintoni esifeyilisha kuyo? Uyiphethe le business card, ukhona apha nakuSiwe uyambona. Yintoni ke ngoku eza kwenza into yoba uqiniseke into yoba uSiwe uza kuyenza i-follow up xa ugqiba uthetha nawe? Iyintoni eza kwenza into yoba uSiwe aqiniseke into yoba eyi lo mntu ke manje ndiyafuna u-follow up naye? Now kulapho kungena khona ke ngoku la mabakanye.
Okay.
I-approach. I-approach yakho injani na? Xa si-approacha singabantu, i-approach ndiyaxolisa baphulaphuli kodwa kufuna ndiyibeke dlakalala ngohlobo.
Yes.
I-approach idetermina, ichaza imvelaphi yakho. Uba ungubani, usuka phi, ukhuliswa njani. I-background lilonke. Ayithethi ke into yoba xa ubune-background embi ufundile ngoku wafikelela kule ndawo aphe bomini uhamba ubamba ufunda usithini ufunda iTV ufunda ubukela iprograms eTV ufunda incwadi uba curious xa ungena entweni xa ndifuna uqala ibusiness yokuba mhlambe ndifuna ukusupplya I whatever I'm going to supply funeka ndenze research iqale icho ke ne rules ze management bafuna ndenze research ngiqale ndiba xa ndisenza kanje kwenza kanjani so xa ufunda ngalanto funeka wazi into ba ndinid into ethile nento ethile nento ethile nento ethile apha so I approach yakho into eza kuthengisa into ba eza kuqiniseka into ba uyayifumana nalento uyifunayo kulamuntu okanye uyifumana because ukubona umuntu uzamnika I business card angaphinde sayithatha ifake phaa emgqumeni because ntoni indlela oye wazi approacha ngayo iye ayabiyiyo into ebonisa uba lo mntu xa efuna ndimncede in terms of contacts in terms of into yoba uzawuhamba njani kule career yakhe xa ezawuba njena xa ndiyobamdibanisa nabantu abathile ezindaweni ezithile uzawuthini na kulapho ke ibuyela nakula appointment ke ndayithatha ndithi asifuni kulungiswa singabantu so laa nto i-approach is the main thing secondly kuhamba ne-approach your body language
okay.
I-body language yakho even your facial expression i-countenance ke ngamanye amazwi kwabanye abantu abazawuhamba bathi veje kodwa i-facial expression ezaa nto zoba ubufika ugexezisa intloko uthetha ubudlala ngobuso ubusithini omnye umntu yi-turn off laa nto akafuna ukumamela kwaloo nto ubuzayithetha akhathali noba unee-degree ezintathu but indlela o-approacha ngayo your facial expression even your body language even the way you conduct yourself abanye abantu ke to crown it all andizuthi ke isinxibo sathi but nesinxibo sale nto uzibiza uba uyefuneka ikupresent awuzuthi ufuna ukuyodibana no minister othile ube uqomba ndifuna into mhlambe kwa international relations I'm just making an example ufuna kwa into kwa international relations ichilo I dress code yala kuba formal wena unxibe I jean neteki ne cap yakho ufike apho so uqale wakujonga hey I wonder lo muntu xa isithi ufuna uba yi ambassador kama ndimdibanise ne ambassadors nento uzawuyenza njani le mhlambe enjena enga understand kwa lento ayifunayo ngalendlela azipresenta ngayo andazi nabundi isindindi yenze sense nalento siwe kodwa izinto ekufuneka siziqaphele indlela esizipresenta ngayo nendlela esithetha ngayo ikhona into abake ngoku unxibeleke lo le position yakho inxibele le suit nezipenti hose nalama kwayikwayi akho lama tops akho uphinde ke ngoku so uphinde ufake izandle pokothweni uaddress umuntu uba uthi that is a no a big no so uyawucinga fanba you don't awuna lucky wena okanye izinto kutheni wena izinto zingade zenzeke kuwe and yet there is something oyenza wrong unikiwe open ke ndabuza komnye umntu esiza kome sithi mama wansi ndicela wethu uzundidibanise nomntu usowenso ndathi ke mna ke okay ndikudibanisele wena usowenso okanye ndingakudibanisa masithi uvaleleke eliftini nopresident walapha eSouth Africa ukusuka e-third floor kuya e-first floor mhlambe yi-2 minutes xa uvaleleke phaa what would be the first thing ozayithetha kupresident Cyril Ramaphosa wathi yho ndingamcela imali so iyabona ezo zinto zinjalo so you want opportunities uyafuna unethiwekha but you don't have the know-how into ebalulekileyo into bafuneka sisebenze igrowund senze i-ground work yentoulungisa iziqu zethu when you go out there so that you are received that's why today people are suffering from rejection abantu bafilsha into yoba hayi mna kaba ndithandi hayi noba ndinenyama embi hayi mna inoba ndinelishwa hayi mna noba ndithakathiwe hayi mna bayandibonela undibona ndimhle ndiyi-yellow bone it doesn't go like that you can be beautiful you can have brains you can dress well but if how you present yourself is not what I expectwa ngulo mntu ozama unethiwekha naye iza kubeka phantsi loo nto iza kukhupha out of the pot then you'll end up being frustrated then uzibona into yoba ngoku hey ndithi ndine-degree olomfundo mosayenza into because mna ndifunde ndine-honors ndinentoni but azindenzeli nto now these 5 points endiye ndafumanisa into yoba i-networking ke it's not just about business only
okay
you network on career spaces mhlambe esikolweni universities mhlambe ya networka kufike kuba events yodibana ne UPE ne Walter Sisulu ne sinye isikolo University of Venda okanye Limpopo ufumane into abaxa kudibe nabantu uku networka nabanye other fellow students. It is important to apply all these principles as Kabotete Angas. A ministry needs networking on its own. You are opening a church, and you are opening your own ministry. You need to present yourself in a certain specific way. As a Wednesday, but ube acceptable. Remember, when you network, there are people who have been there already. When you are coming in, ufuna ukwazi. Kutwa mosinya atibuzo kaba pambi.
Yes.
So, ufuna ukwazi ngale business, okanye ngale ministry, okanye ngale ndoni. But kwa uza ufika, unga bina approach. Uza ufiki bengati, hai mneyami ministry, naba benga funana, naba ndukilami. And yet, that was your calling. But because you don't have the networking skills, you don't have the correct approach, you don't have I body language and it's pleasing abantu bago yikuphoxeka. So they walk away kabe bonto ba yo hayi andimazi uzawuthini what next. Then I've got 5 important points that I've dotted down here. Ithi in networking le it's creating a long term relationship. Our network kuba uqamba ndifuna achieve lento then ndiphume kuye. You are building relationships for long term purposes. Kwakudla ngothiwa ke ngoku ndanise yi financial advisor okanye sales rep ya kwa insurance. Kwakudla ngothiwa you fence your clients in. Your clients are your clients. Xa ndiphuma kwa Sanlam ndiphuma ne clients zam. Xa ndisiya eRadio Tigerberg. Xa ndifika eRadio Tigerberg, eza clients zam. Ziza wamba nam. It's the same clients that I'm going to sell my other product that I'm selling. Not ke ngoku leya. So ke ngoku, ukuba awunazo I long term relationship, wena ungumntu obreaka I relationships apha ebomini. Then kuza inetworking izaba nzima for wena. Then bese sithethe into nge character. Then enye into ebalulekileyo kukutolerate each other. Tolerance. Kufuneka sitolerateane siyazi into ba xa umntu ethetha mhlambe slowly wena ngumntu okhawuleza xa ethetha omnye uyazekelela ubuqamba yo uyawugqibanini ukuthetha. We need to tolerate each other because uyayazi into ofuna iachiever. Then at the end of the day uyajonge phambili awujonganga. You don't think inside the box, ujonge outside the box. Ubuza zivalele ebhoxini uzawucinga ke kangangoba phaa kula square yala box. Awuzukwazi ukucinga ube ingqondo yakho iphale into yoba hey landithi ngesiNgesi the sky is the limit. Ayibobovuvu into ebonakalisayo into yoba xa ungumntu ocingayo okwazi ucreate relationships okwazi uzigcina, which means there's something special in you. Okwesibini, networking makes you to be noticeable. Besithethileke into yoba i-approach nendlela onxibe ngayo for le nto uze ngayo kulo mntu ikwenza ube noticeable. How do you become noticeable? Uzawuthi bendenze i-example apho ndinxibe ijini kodwa ndifuna umsebenzi wakwa-corporate ndiyo-approacha kwindawo yabantu abakhopha kodwa ndinxibe ijini neteki. How umntu akuthatha serious kanjani umntu xa unxibe ngoku? So you are not even noticeable. So once you start networking, uzawuthi hey, there's this lady ibifike apha inxibe ohlobo ithetha ohlobo. Ishiye ipicture la mntu apha ko xa ba you know what, I need to hear what she has to say. Let me make an appointment with her, ske senze ilunch or over coffee or whatever. Then the third one, it's an avenue, licango lokuvula i-opportunities. Eza opportunities besithetha ngazo. Licango lovula i-opportunities. Ebethethileke umfundisi umthethwa ngendlela esicommunicate ngayo. Uthi ke ngoku sesinetworkile kule business kune business dinner okanye workshop. Now si exchange la makhadi. Ngoku how are you getting as opportunities besizifuna? Obviously there's follow up. So ivula amacango athile. Now going back, siyatsho must be networking ivula i-opportunities. La mntu mhlawumbi ubufuna i-funding udibane nomntu wakwa-IDC okanye wakwa-NEF okanye wakwa-SIFA okanye wakwa-SIDA uzixele into yoba yho ndizawuthatha ikhadi lakhe ndithini. But ke ngoku if unala attitude embi nala approach embi nala business, nala nala countenance, nala body language yako ingamkelekanga. Now you are missing that, you are closing that door. Uyawuvala la mnyango buso uvulile wokuba nansi opportunity lo muntu angathatha yondibeka, as you have mentioned phambili wathi sifumana I destiny helpers but as any destiny helpers yazi aborta ngokwethu ngenxa yantoni yendlela esizi presenta ngayo ebantwini. Okwesine siyakwazi ntoba si reassess I qualifications zethu.
Okay.
Ufumanise into yoba oko ndandi yigraduate yase UWC ngo-1998. So ngoku ndimile into yoba ndingumna obtaining a BA degree. And yathi ngoku kwakungo-1998, ngoku ngu-2021. You might not be relevant ngoku nomntu oye waphuma yena UWC, wenza i-course ethile, wenza enye i-course ethile, wa-attend workshop ethile. Ufumanise i-CV yakho yayithula ithe tu ngelaa xesha. So you need to build yourself. And reassess your career and your qualifications as well. So, ngoba kaloku ngoku uzawuba operator in different levels. Awusekho phanga la ndlela wakho. So, ufuneka uhleli nje, you revisit into ba, this is what I have. How can I improve what I have to make sure? Uzenze into ba, ube marketable. Uyazi into ba, uyakwazi into ba, xa ndingalungelwa kolu cango, ndingangena kolu. Because ngoku, the end has developed. La minyango ngoku oyibone opportunities uba ilungile opportunities khona umnyango ozavuleka we opportunity. Lastly, it improves your creative intellect. Ikwenza intoba ukwazi intoba nawe ukwazi ukuba ne uba skillful nocinga intoba hey ndingenza ntoni next ngoku. Ngoba ke ngoku ukunetworka uzawudibana nabanye umqomo yo xa kuthama ndiyodibana ngoku ne minister ne deputy ne DG zasendanza ba in one room nabo. You might go there as a umuntu wena oculayo siwa ufumanise intoba uyiworship uinvite ku event enabantu the relevant people. But ufumanise intoba wena eyona nto job focus kuyo uyocula pha. But uto ubona apa kule rume bachin, apa kule event, kuko minister, kuko bani, kuko na even other artists that have made it in the industry. So wenangoku, ka unga zi improve, unga thinki out of the box. Ndoba, yu haibe kutuwa ndizo kutula, and now teta na ye, umfundi super Benjamin Dube, and now teta na ye, because nabe kutuwa ndizo kutula, apa kule land, kanti, uyobe kwa pa, kuthiwa ifish ifakwa pha then uyifaka pha emanzini then iswim ifish ayifundi so to swim because ifakwe endaweni yayo eyaziyo. Now it has to improve ubu creativity apha kuba okay now that I'm here. Now I've been exposed to these people. Ndibone sindifike ndibone lo mntu nomntu nomntu. Ngoku ndizama approacha njani utata uBenjamin Dube, umfundisi uBenjamin Dube, ukuze ndikwazi into yoba ndizibone nam ndikulaleva kanye ndikwazi ube ndizibona ndicula naye because that is your dream at some point. Ufuna uzibona nawe uphaya. So importance of networking okokuqala ifuna siqeqesheke sisodwa qala before we go out there. Because we miss opportunities. Say ikona indawo yentoba u network. But ke ngenxa ye attitude yakho, ngenxa ye approach, ngenxa ye body language yakho, ngenxa ye facial expression yakho, ufumanise intoba you've missed an opportunity. Ube lo mntu umbona nakulonyaka mhlawumbe uphinde umbona after 2 years xa uphinde wa invite kwenye function. Akubakhe ke intoba xa ubuya ngoku so uphinde ba hey lantombazana ayiyo lantombazana yayithe yathi. Ukumakhe ngalanto. So hence, abelungu besithi first impressions last. So, whatever you do, you always want to strike. And sithi kuthiwa ke ngokuthi nangokwakwa sales, kuthiwa you have to close, you are concentrating on closing the deal. Xa ufuna uklose ideal, yonke le nto yenzayo ipresentation, bantu ebalulekileyo kukuba umntu ade athenge le nto uyithengisa kuye. So, how do you sell yourself to these people? Why do you think they can give you an opportunity? And it's ukunetwork kwanza lo nto you want to develop ufuna uqala leto ufuna ukwazi ntoba where to go from here. So basically in a nutshell sitheni iapproach yethu sibe ne body language sibe nendlela ne facial expressions zethu sizawuthi abantu bayasimonela sithi abantu barhalela uba sithi sithi abantu bayasiloya kanye bayasithakatha kanye kandifuni hayi andinalucky phaa inoba inyama yam imbi. No, it's not about that. It's because of how you present yourself to other people. So baphulaphuli masizame man sike sizameni ukuba sizilungise kukhona lento kuthiwa introspection ngesingisi ukuze ijonge ba xa abanye abantu bekwazi uthume nabo nisenze into enye bakwazi ukwenza wena intoni le yakho ingxaki. And go back before siqale sike si blame no government aba before ke siqale si blame ne unemployment le before ke siqale si blame ntoba you are suka bani ewe siyayazi ba uzininzi izinto ezithethekayo ngo government wethu, but what are you doing in your space wena uzomana ngo khaliba yo hi asizifumani opportunities nobuya network out and can't everything begins with you. You have to start with you, introspect, look yourself in the mirror once indona luyenza wrong. Then go back and check ama YouTube's. Uthok ba abantu xa besenza kuku series abantu abathanda imovie ujonga mina there's a series that I like ngomuntu we movie but there's a series that ikuthwa ngo Suits. It's a legal thing because now I'm interested in the legal, I'm in the legal field. I have to go there and watch into ba bathile ababelungu although they are far away internationally but how are they pursuing their cases to win them. I can get something or two and I go get notes. Lastly, when you are a person who wants to reach out of who are knocking in doors ufuna zivulelwe, have be organized ibane order uyazi into ba uyabhala whatever you think whatever idea you have uyabhala thini problem yetu sizwe sakuthi bethunana uthi nawucinga iidea ufuna into oyishara nechomi ufuna into oyishara next door ufuna kanti oyichaza kom awu khona kwenye inotebook yakho kanye idiary yakho ngoba wena yho yayazitshomi uba bendicinga into yoba ke ndicinga uba ndike ndiyothenga iflower kule veki xa ndiyifumene imali ke ndizoxova amagwinya ke ndiyothengisa phaa. Utshomi uvile nomnye uvile nomnye uvile omnye endawoni bakuvile uba yho hayi sihlobo sam hayi ungahamba uyoyenza le nto. Into endizayenza uthi yho he ungubani yena hayi ke mna ke ndinaye ngoko tyhini uthize qathi ke ndihambe ndiyokwenza amagwinya ndiye kula kona bethetha ngayo usiwa. By the time wena ufika kule xesha uzawuba nemali yothenga iflower seyemile utshomi ba selemile phaa then uqala uthi yho uyandimonela. It's because ntoni we don't know when to talk, when we open our mouth we don't know when to keep quiet. Uthi uProverbs 31 verse 26 she knows how and when to open her mouth. Ngumntongumama ke lokuthethwa ngayo pha kuProverbs 31. So masiyeke le nto uthi xa une-ideas ii-ideas zakho zibhale phantsi mnye qha umntu onomxelela ngeza ideas uba zithi take into zithi function zithi take place nguthixo kuphela umdali wakho nomvelelisi wobomi bakho. Asinawo besidiscuss then i-networking ungathi mhlawumbi omnye umntu ke ngoku sizawunethiwekha njani xa kuthiwa masivale imilomo till you get to a point yentoba now I'm ready I've worked on myself now let me go out there because I'm confident ndine-approach ndinentoni. Lastly ukuvala hands out how do you know intoba you don't have a correct approach, how do you know that my body language kukhona into ekuthiwa yi-role play sasiyenza esikolweni esikolweni kwaku role play okanye kuthiwa yenza i-oral umistress ufika umiswe up kuthiwa yenza i-role play okanye kuza kwakho izisketch ke kuthina ngelaa xesha lethu kudala ezikolweni kuthiwa uzawenza isketch ububhudile fana nayo nabantu aba-actayo because they've got scripts ububhudile kam uthi hamba oqalela phinde uqala khawenze bhetha khawunye silizwi khawume kakuhle khawuthi kutsho njalo. So ukwenza laa nto ukuthiwa i-role play it's very important ibuyela kulaa point besike sathetha ngayo yentoba you have to be willing to learn uvume ukulungiswa ingabe xa ulungisa ngathi uyaliwa okanye umuntu uyakumonela okanye uthene na then uqala uqumbe xa uvuma ukwenziwa nokwakhiwa uzawukwenzeka.
Yeah,
ubuya ufuna ukwenziwa nokwakhiwa uzawukwenzeka uzawuyifumana lento ifunayo. So uku role player uzawuthi sizawuthi siwa yewethu khakundimamele apha sihlobo sam ndifuna ukwenza ipresentation endizawuyenza phaa edepartment of ntonto ngakundiva uba ndithetha right na okanye ubize abantu then you start speaking uzaxela into yoba hayi masihlobo sam khakulungise phaa xa uthethayo mani khakuthetha ngezandla khawuyeka ukuthi try to have a correct posture try to this then by those so doing uyafunda nanto yoba eyi uzawuva elaa lizwi lala mntu ebekorekisha katshomi so uphambili kuprent uba you I can't so izandla zakho cautious ke ngoku into yoba izandla zam mazihlale ndingabe ndithetha ngezandla neza language zethu zento yoba yho uyabona like ezaa zinto babethu sharp man ezaa zinto uyabona ezaa zinto laa language yethu siyithetha phaa ile isibenza. So you have to do a lot of role plays before you go out there and network, because abantu abasezintweni abasebe phaphezulu, they don't have time. They don't have time. This our eight angel point in the as I get I find and toba to try send early business. The conduct a business proposal.
Yes.
Uza funny funding we can business plan a funway. Then la business proposal. There is no need in toba and didi call to bole la business proposal. Eyako ingu 35 pages. So nam go diatala get ulibel in toba mna kutala and the function. So funa la 35 pages. So funa no word by word. Is ya kopele sa. Awufuna ba creative. So you are sabotaging what was in your mind. Ne ideas zako ubunazo za le business. Ngoku uzithatha ufuna ukopa kule because ubona le yakhe inhle. Abantu abakweza spaces. I'm not going to lie to you. Betuna ndinga bawo try and then they tete. Kodwa they don't have time to read long documents. You need to be brief and straight to the point. When you are given an opportunity to do a presentation, then kengo kulapuza uchachatula kona. But try to keep your profiles as brief as possible. All the important things, the name of the company and whatever, your vision and your mission, in a nutshell, a small summary, ndoba, what are you all about? Then you submit. I tell you, ndoba, you 35 pages. Oka nyinge na italics, oka nyinge na colors, zetile, oka nyinge na tonetile, aizu kwenzek. Abantu, imagine, umtu oyu official, ufika I business profiles are less than 100. Uza usfunda njane, zapu, zinyo 35. That's why, uza usticker kulo, or short to the point. Because I cannot literally just to finish these things at the then call then was lasha pakut. So we need to understand all those dynamics. When you go out there and network, you need to be prepared. That's the last point. You need to be prepared. When the research yako, ulungi se approach yako, ne attitude yako. They are temba siya siwa intoba noko is a baluluto len oko besi teta apa no kobisana besi kobisana ngawo. Si teta ke singa banye tina siwe savu kasa bete kasa unkaleka. Ngoku we have to prepare the coming generation intoba ingenzi mistake sasi zenzi letini.
Kumnandi yazi basithi. Kumnandi basithi because we don't have to make a mistake to learn. We can learn from your mistakes.
Yes.
Yeah, pulapuli. Spila kakulu pak Prophet Wansi. It's Cheryl about the importance of networking. Hayi nalifunda kakhulu namhlanje andiyazi kuwe ongafundanga nje hayi ngothanda inkosi yami ba unendlebe ithi iBhayibheli unetyala masibaleke ke mphulaphuli siye engomeni sibabe ngazo zibini phaka kuProphet Wansi.